Ikale ndoni chomi, wenu kutembe ndoni. Ngogu ya sola now, ngogu ya sola now. Ikale ndoni chomi, wenu kutembe ndoni. Ngogu ya sola now, ngogu ya sola now. Busi di taki mama, taki mama, taki tata, taki tata, taki puti, puti, taki sisi. Ngogu ya sola now, now, now. Ngogu ya sola now, ngogu ya sola now. Endlini bamgcina nge-Friday, lo mntana uzobuya nge-Monday. Akasalali endlini, ugcwele apha emphakathini. Benza ingadi bayamthanda apha emphakathini, kodwa bayamyuza, yamconfusa. Ngokushekeza ibuza, bomi bakufuna ubluza. Akasathembi nabana, nefamily kuye zintshaba. Chomi chomi chom chom yam, babe sitsho xa bembiza. Nanabantu wayengazinisa, sabeleke xa ebizwa. Wayengayazi, wayengayazi, bamphosa kwiliwa. Wayengayazi, angayazi, bamenza isilima. Iqale yayintoni chomi, wena ubuthembe, wena ubuthembe. Ngoku uyasola nawe, ngoku uyasola nawe. Iqale yayintoni, iqale yayintoni chomi, wena ubuthembe ntoni. Ngoku uyasola nawe, ngoku uyasola nawe. Busithi taki mama, taki mama, taki tata, taki tata, taki puti, taki puti, taki sisi. Ngoku uyasola nawe, ngoku uyasola nawe. Ngoku uyasola nawe.